no more.
Mama, you can
lie. Mama, tell me no more. There's no evidence. Hey.
Uganda, yali nsi ya dembe. Kabuli omaje nyumirizamu. Ngira ye gumbesa.
Abantunga basa chimu. Uganda kugenda mu maso. Ngira bayambagana. Byachukamu abantu beyawulamu ensonyi zabagwamu emitima michamu kike kyatuka ku nsi yange yali ekulukuta mata okufuuka ekisekererwa bweti
wano
tewali bukyayi tewali buzibu tewali mitawana tewali kuyomba Kalibetemu Ensi yange sanawo Uganda numa Elialye kulalia Afrika Bulio mwaliro jabuwe Ensi yange sanawo Uganda numa The ball of Africa Splitting blood
Sha, wewe tulonda Chiche mutulanga Sindika mupanamenti kuteseza wanga Kuteseza byamwe cheche mutulanga
hey. Ula Panasi ba Uganda be mugoba kumataka gabwe Be muga wabagwira Wenkanya mkoti wagwayo Munasi ya mona mona kati Feno sukali twa muba uu Bulichi mchabu se Miwendo je umeme je wanika Nabayo ngatega kule wawano
Talaba musaho Edagala mudwero watunda litunde Omulimu okugufuna Goli mwana wani Banje badukira kumawanga
Mubutale baba goba yo Ebya wano bimala mwamani Gwera vira kuyo mwana wabodo Mutembe yo mulimya wende mwamani Ensi yange sanawo Uganda numa Eyalye kulalia Afrika Mwalilo jabuwe Ensi yange sanawo Uganda numa The ball of Africa Splitting blood Ensi yange sanawo Uganda numa Eyalye kulalia Afrika Ulio mwalilo jabuwe Ensi yange sanawo Uganda numa Ball of Africa, splitting blood.